tomanye obuzito bw'oli eno gye ndi njagadde omanye kwosanyusa omwoyo gwange oli kyabugako muntu kyatamala gazuula okukyakeera katonda yo w'ekisanga yase n'ayamba obudde nga bukya enjuba ebatennavaayo n'onjakira oli mu buli kimu kw'ejjinja erisinga omuwendo naye sijja kutunda njagala kuba naawe kalibe essanyu oba ennaku njagala gwe omutima gwange ngussa mu mikono gy'otwala kulinda boli bolude jogenze ndigumanga sikulaba nesikowa jagala kwe faku kwe mumutima muno nina mwesubiri buli amaaso wekalaga ndaba wakabonero akakakasa nti emirembe n'essanyu ebyaffe ne bwe bali babayeekero bakwekalakasa tuli babulungi akawowako embeera zo by'oyogera gye ndi ddagala eri kadakiika ne namuka kalibe essanyu oba ennaku njagala gwe omutima gwange ngussa mu mikono gy'otwala ndikulinda bw'oli bw'oludde gy'ogenze ndigumanga sikulaba ne sikowa Sanyu se.